waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Ra-iisul wasaaraha dalkan Australia Scott Morrison ayaa qiray in Australia ay ku guuldaraysatay in si ku filan haweenka looga difaaco rabshada qoyska, isagoo shir madaxeed qaran ee haweenka u sheegay in dalku weli leeyahay dhaqan qiil u sameynaya kala sarreynta jinsiyadaha. Laakiin hadalka ra-iisul wasaaruhu jeediyey ayaa waxaa falcelin adag ka bixiyey dad ka soo badbaaday ama dhibaato kasoo gaartay rabshado qoys oo baraha bulshada wax ku qoray. Dadkaasina waxaa ku jira gabar xisbiga liberaalka u soo shaqaynaysay oo sheegtay in baarlamaanka gudihiisa lagu kufsaday, taas oo bilowday hadalhayn qaran oo laga yeesho sida haweenka loogala dhaqmo dalkan Australia. Tan ayaa ahayd baaq lagu doonayo in tallaabo la qaado oo aan arrintan layska indhatiri karin. Tobanaan kun oo Australiana ayaa dalka oo dhan isaga yimid iyagoo dalbanayay in lasoo afjaro xumaynta ama dhibaataynta haweenka ama haweenna caybka waxa la yiraahdo, iyo weliba rabshadaha qoyska iyo tacadiyada goobaha shaqada loogu geysta haweenka. Qudbo uu ka jeediyey shir madaxeedka haweenka ayuu ra-iisul wasaare Scott Morrison ku qiray in hawl dheeraada loo baahan yahay in la qaado ama la sameeyo.
Not a new problem, and it's not a simple problem, but Australia does have a problem. While much has changed,
ma aha dhib sahlan, ma aha dhibaato cusub, laakiin waa mid cad in dhibkani uu Australia ka jiro. Inkastoo isbedelo badan hore loo sameeyey sannadihii u dambeeyey, waxyaalo badan ayaan weli wax iska bedelin, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. Scott Morrison ayaa soo xigtay waraaqo ay u soo direen boqolaal haweena oo ka hadlayay dhibaatooyinka naxdinta lahaa ee ay soo mareen.
Through all the letters and emails, I felt that rage.
Markaan warqadahaas aqrinayay, aad baan u carooday. Cabsida iyo niyad jabka bulshadeennu aysan weli iska bedelin. Laakiin dadka qaarkood hadalkiisu ma ahayn mid ay aaminsan yihiin inay niyad ka ahayd. Grace Tame, oo hore u heshay abaalmarinta Australian of the Year, ahna gabar ka soo badbaaday gabood falyada iyo tacadiyada, ayaa Twitterkeeda waxa ay ku qortay fariintan. Scott hadda ayuu dhameeyey qudbadiisii furitaanka, wuxuuna ku soo qaatay qoraallo si gaara ay ugu soo direen haween falgaboodyo lagula kacay, wuxuuna taa u sameeyey si uu sumcaddiisa ugu dhisto, ayay tiri. Waxay intaa ku dartay, waxaan isleeyahay wuu ku farxay inuu hadalkaasi uu ka soo baxo. Scott Morrison ayaa sidoo kale soo xigtay dhacdo dad badan oo dalka oo dhana ay ka cawdeen ama ay ku dhaliileen.
Too many Australian women do not feel safe, and too often they are not safe.
Haween badan oo Australiana ayaan ammaan dareemayn, inta badanna ammaan maba aha. Saxna ma aha arrintaasi. Xataa halkan aan maanta idinkala hadlayo, haweenku ammaan kuma aha. Arrin ku bilaabatay dhibaatooyin ka jira baarlamaanka ayaa noqotay hadalhayn waddanka oo dhan ka jirta, iyo sida haweenka loola dhaqmo, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. Brittany Higgins ayaa sidoo kale baraha bulshada wax ku qortay, iyadoo sidii Grace Tame dhaliilo soo jeedisay, waxaana ka mid ahaa waxyaalaha ay baraha bulshada ku qortay. Inkastoo aan ixtiraamayo hamiga weyn ee ra-iisul wasaaruhu uu qabo, waxaan isu kay qabanayn ficilla-aanta dowladdan iyo hadallada macmacaanka iyo dareenka dhiiran ee ay faafinayso. Laakiin hogaamiyaha mucaaradka Anthony Albanese ayaa sheegay inaan si ku filan wax looga qaban arrintan.
Last week was very disappointing that the government didn't adopt fully the recommendations.
Wax laga xumaado ayay ahayd in toddobaadkii la soo dhaafay aysan dowladdu si buuxda u fulin talooyinkii warbixintii loo bixiyey ixtiraamka goobaha shaqada. Warbixintaas oo uu sameeyey ama uu soo saaray gudoomiye Jenkins oo ahayd mid fiican, ayuu yiri hogaamiyuhu. Dowladda ayaa qaadatay 6 ka mid ah 15 talooyin warbixintaasi lagu soo jeediyey oo ka hadlaysay falgaboodyada goobaha shaqada ee haweenka lagula kaco. Talada ugu muhiimsan oo aan la qaadan oo loo bixiyey positive duty ayaa lagu doonayay in shaqo bixiyaashu ay abuuraan goobo shaqo oo ammaan ah oo looga hortago dhibaatooyinka haweenka loo geysto. Waa kan mar kale Anthony Albanese.
I would encourage the government to go back and reconsider.
Waxaan ku dhiirigelinayaa dowladda inay ku noqoto oo dib u eegto warbixinta ixtiraamka shaqada. Ceeb ayay ku tahay bulshadeena, waana ka fiicnaan karnaa marka laga hadlayo sidaannu u hubin lahayn in haweenku ammaan ay ku dareemaan goobaha shaqada iyo guryahoodaba. Shir madaxeedka ayaa ka caawinaya sidii loo heli lahaa qorshe qaran oo cusub oo lagu yareeyo rabshadaha haweenka ka dhanka ah. Qorshaha hadda jira ayaa waxaa soo dejiyey dowladdii Gilaad 12 sano ka hor, wuxuuna dhacayaa qorshahaasi sanadka soo socda. Dadka u dooda arrimaha haweenka oo ay ku jirto Professor Marcia Langdon oo laftigeedu ka soo jeeda bulshada dalka loogu yimid ayaa ku baaqaysa wada hadal dheeraada oo bulshadu arrintan ka yeelato in yoolal dheeraada loo dhigo natiijo fiican oo uga soo baxda haweenka. Haweenka aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka 11 jeer ayay uga badan yihiin in lagu dilo xaalad rabsho qoys. 32 jeer ayay uga badan yihiin haweenka kale in isbitaal loo dhigo rabsho qoys. Qorshaha qaranku nooma shaqaynaya annaga, ayay tiri. Waan ku celinayaa mar kale, qorshaha qaranku nooma shaqaynayo annaga.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo S B S Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.